champagne on my hands. Up in the club doing boop with a bottle of champagne on my hand. Toto ju club wana nikonyeza na mi mda sina. Attention simpi ya meboeka, mnyama nimevimba. Swaga so kitoto nateleza, nimezungukwa na watoto wakali ya zul juu ya meza. Nyamwezi nimeoga napendeza, insta modo wako nani text ya menipeza. Misi fagi ni upuzi, kama si mambo na mchuzi. Napigia donda kali na uzi, yes I'm sassy and choosy. Luku ni lazima usiku au mchana, always looking fresh tukikutana. Tripsify mara mbili na peana. Oh, baby I'm a star, real superstar. Came from the bottom, I'm a ghetto superstar. Baby I'm a star, I'm a superstar. I came from the bottom, I'm a ghetto superstar.
Downtown, watoto wa town, tumesha panda down, zetu good time.
Mini zaidi ya star, kila kiwanja na peta zimeja kwenye backstage mimi keka.
Pachuchu wakiniona wanataka kudeka,
ata machawa wana, wana cheka cheka. Nikikumbuka misoto ile, minagoli Maradona sikose. Wanajiuliza kwa game sipote, wanajua nani king na waonge. Nikikumbuka misoto ile, minagoli Maradona sikose. Wanajiuliza kwa game sipote, wanajua nani king na waonge.
I'm a star, baby I'm a star, real superstar. Came from the bottom, I'm a ghetto superstar. Baby I'm a star, I'm a superstar. I came from the bottom, I'm a ghetto superstar.